bangi nga balina obudde era nga basigaddeyo mu maka gaabwe naye nga tebalina kyebakolayo. Ate era mu ngeri emu ng'alaba nti nibajja nti talina nnyo kyanjawulo nkyagenda funa. Gwe Allah okuteekamu ekyo kyebalize Allah jalla waala. Okimanyi nti oba omaze okukwata ekkubo erigenda kutuusa ku kuyingiriganya w'ekitiibwa Allah subhanahu wataala. Kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Nolwekyo nakyo kyeyongera mu byengera kyolina okwebaliza Allah okwagazisa okutuulako wansi n'obaako kyoyiga. Era waliwo essuubi nti oba oli awo olunaku lumu naawe ogenda kutuusa kino ky'onooba oyize. Kubanga naffe twatuula butuuzi wansi waba alimu etubaako kyetujjawo kyo kibatuusaako olwaleero. Kale naawe beera n'enniya eyo ey'okweggyako obutamanya n'okubujja ku baganda baffe abakigaddeyo bwejje tasobola kutuuka. Tusaba Allah jalla waala kiseengana emirembe ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Omusomo gwaffe olwaleero gugenda kubanga gukwatagana ku bashiya. Mwawulirako ku bashiya? Abashiya mwabawulirako? Sheikh wange, abashiya wabawulirako? Webayita abashiya? Obamanyi bo? Babawulirako? Olwekyo tugenda kwogera bingi nnyo kubawula tugenda kwogera. Bo batulaba batya? Oyinza okubala bulungi naye bo bakulaba batya nga bo? Ma hiya aqidatuhum fi ahli sunna. Bo balina nzikiriza ki ku ahli sunna wal jamaa? Fa ahli sunna wal jamaa tugamba anna shia al imamiya al ithna ashariya bajisman jaafariya bunnaabo kuffaaru baki newankubadde nga wali mifaananyi kyabaki kyabasiraamu. Bayinza okujja mu muzikiti basobola okusaala nammwe basaddaaka n'okusaddaaka babaaba n'ennyama ku duhiya baweera n'abaana b'abasiraamu naye amu n'ekyo kibaki ne Makka bagenda. Era ennaku no constitution egezaako okukyusibwa ku Uganda Muslim Supreme Council balwana okulaba nga abayingizaamu era mwalaba nga beekalakaasa okuba nti bayingizibwa mu constitution. Olaba Supreme Council egaana nega nti abantu abo nedda kati ate oluvannyuma Supreme Council ani asobola okubakakasa mu busiraamu nga ne Supreme Council eraba nti sibaki siba siraamu. Nenda kujula ebigambo by'omumanyi bamuyita Muhammad bamuyita Husayn al-Musawi. Husayn al-Musawi ne kyaba kiyita lillahi thumma litarikh lillahi thumma litarikh yali mushiya sekoyo. Oluvannyuma Allah n'amulungamya eri enzikiriza ya ahli sunnati wal jamaa era n'afa nga ali ku nzikiriza eyo entuufu eya ahli sunnati wal jamaa. Yawandika ekitabo ekyo kitwa lillahi thumma litarikh ngayogera ku bashiya n'akabenje ke balina eri ba ahli sunnati wal jamaa. Naye muzikiriza balina kye bayita tukuya bakweka kye bakola ki kye baali basobola obayingira bababuzebuze era tasobola kumutegera okujja nga amaze okukakasa nti omaze okunnyikira mu kintu n'akweyanjuliriza. Olw'enzikiriza yaabwe eyo bangi batulimu nga basiya naye nga tetubakola ki tetubamanyi. Kati njagadde omanye bo bakulaba ngaani bakola mu kifaananyi ki abashiya bano? Husayn al-Musawi mu kitabo kye lillahi thumma litarikhi yagamba nti hukumu shiaati fi ahli sunna innamuli abashiya kuba ahli sunna. Innamula yabashiya kuba ahli sunna. Nenga tunagenda kunamula yabwe bakubuza abashiya bebaani? Kale singa bakubuza ba ahli sunnati wal jamaa bebaani tugamba tutya? abalikum kwa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni sunna zenu dunia yako leo kwa zaba longo bato okyo nekali katusigale kumulamu utugamba bashia baina amanya machi manji manya gabwe baiti wa bashia wachi bebo abashia bebo alladhina shay'u aliyan ala alkhusus wa qalu bi imamihi wa taqadu ان الامامه لا تخرج من اولادهم لا تخرج من اولاده بيبو ابايا غرني علي دبا مسكلميا كما انت وانا بسجد كما جاء ابو غار باتو سنه داير مفلاني نبي يوتك ما كنت باتو فين باتو كدير مفلاني الله الله ابشي tibako makufura na Ali nabbi batu kanu gamanti Jibril ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba ku mpanyo buchi ba ku lorukwe ne be kubanira Ali ne bamuri azamanyo kubaka wali wali tibasu ne bata komao ne batu kanu kumwita Allah wa waguru ebiji bitabo byabwe ebiraga nti bo Ali si nabbi bunabbi yakava ku basahaba wala si nabbi wabula ye Allah ye nini era bebaba ine nzikiriza ngabala bantu obukulembeze bo busilamu bina kwa bwa Ali ate bina kuva mu bana bani mulunyiru abana ba Ali oluli mu Hassan nani ne Hussein mushegede beba sukulumya ne bagalanyu aliba musukulumya kubitonde byonna bisigadde ne bamwita nabbi ne watakuba ku nabbi ne bamwita Allah era balaba nti obukulembeze bw'obusiraamu bulina kubeera ku mwali n'olunyirirwe teri balina kukwata obukulembeze bw'obusiraamu kujjako famiri yaani ya Ali kyava bayita abashi abashiya erinnya ly'okubiri bayitibwa oluusi arrafiba kigambo rafu cha kigambo rafu kiba kigambo rafu do kugana oba kugoba sumu bidhalika li'annahum alladhina yarfuduna imamata ash-shaykhayn tibagala era batamwa era bagoba obukulembeze bw'abasheka bameka basheka bameka basheka bitu bategezani nani Bukhari ni msiri. Ukunda hadithi hili. Na mwili mtu mkunda hadithi nesiye. Siye wageni kwa mwana. Otye. Nesite geza nti oliku. Otye lo kumtula kwa mdalasa. Toto muze nye. Mbada ngambo genda gamba. Sika Hasani. Neseka. Neseka. Neseka chudiki mwili. Awa seka Muhammad kula Simazinga. Neseka. Ani. Salmani Jakana. Oba. Na hiyo wangu gaya Bukhari ni msiri. Sike geza. Asembiridi anya barakallahu fiki butuwela mubine vya chichi ababa shia kusuma kwezi kiliza basi ya kawiru hawa tegeza Bukhari nani neuma neumi dunia hadithi ili basi ya kawiru hawa tegeza Bukhari nani ne muslimu mchitakede tabadde mchamu kurudo uruwa hadithi ili na iwa no kutuwa agaramu tiba agaramu kule mbeze buwa Abu Bakari nani era babu goba era babala bantu bali azamanya sye bali bali nokubira baamiri bobusiraba kati babu goba tebako makwecho wayasubuna wayasumuna ashaba nabi sallallahu alayhi wasallam tebako makwecho libavu mani basahaba bani bali wayakafiruna abantu kana baka fwaza walidhalika mwenzikiza za bashia balaba ti nabi sallallahu alayhi wa sallam abu yafaa basahaba wuna bakulachi bakafwala bonna bakafwala okujja ko basatu babana nenga baka fara mulima bakari nani ne Umar guna baka fara okujja ka basatu we baro basatu abo Ali radhiyallahu anhu ha Hussein ya na Uthman ya figo bitaba mwagalo na yeye Neba singa kutama nyuma na azili. Abata kafwala. Mwenye tuwe mwagala. Hussein nidda. Salman al-Farisi. Salman al-Farisi. Atuwa kusatu. Atuwa kusatu. Al-Miqdad ibn al-Aswad. Musomesha sabu chashesu Muhammad Kwesi Mazinga. Echigama chitia? Abashia bivani. Sika Muhammad Kwesi Mazinga ina sabu. Abashia. Anya chila wakashita wichu. Chila nesi gaba wele ili. Machila wako. Atani achilina. Mudemu tusomesha sabu. Chitija kutangaza abashia bivani. Nono chobala wanti abantu bonna basahaba bonna bakafara okujja kaboka nga mulimu bakafara mulimu nani kati okuba ogumi tekiwa mala wabula n'okubajja mu ddiini kyabwe kiba ki ate ekituuka ku Abubakari bamwogerako ebigambo bingi bwe kituuka ate ku Umaru kibabogerako ebigambo bingi bamanyi babayita fe tubayita bashekha babiri naye bo bamanyi babayita bamanyi babayita abashekha babayita Abubakari ne Umaru Ntiyo kuchoga na yati nnechiba gamu chumanyi. Bazi baba ita embwa ebiri. Embwa meka. Amuntu afuma Bakari. Afuma Bakari na mwiti embwa. Aba musilamu. Kuwanga Bakari wawira embwa. Aba sikati tugena kuwira chii. Abakari wawira embwa. Aba sikati tugena kuwira chii. Wawuma wawira embwa. Aba sikati tugena kuwira chii. Tuba nkowe. Noksinge nkowe. Obubi. Nonecho. Towe ibala ngobala bajaba mwenya mwenya ne bakokira kakiro ke nyama sibalungi kachaba itaba imaba rafiba olokuwanga bagana ne bagobu kulembeze bwani bwabache kabiryani Abubakari ni Umar erane batakuba goki ne bavuma ne basahaba banabbi atashageza bora bango muntu nga talabo Abubakari oba Umar obanga ama basahaba bani teso kango kumuloleza ngato naloza nti mukhawariji sokoloze nti mushinga boraba ngo mtu nga kiti bya Ali radhiyallahu anhu nokumusukulumya kwa sahaba basigadde bonna nane baba yogera kwa Bakari agamba radhiyallahu anhu yogera kwa Umar radhiyallahu anhu batuka kwa Ali nagamba tia karamallahu wajha oba alayhi salatu wasalamu kato ngamba radhiyallahu anhu nga bali bonna abaddaga mbara byallahu batuka kwa ali yena akyusaamu kyesooka okumuleza nti muki mushira wabanga badda naba batamanyi ayinza okuba kikopa bukopi ngayagala kusomesa nolwekyo bwe bata bakyaye bashiya babaita baani baima arrafiba babaita barrafiba rawasibu kakati erinnya eryokusatu babaita al-ithna ashariya al-ithna ashariya ithna ashashigeza kuminabiri batu wawe batyo baita bashi abashabati baba ithna ashariya li'tiqadihim bi imamati ithnai ashara imaman olokuwa baina zikiza zikiza abwe eyekishia imide kwa imamu kumina ameka abazi Nzikiza wa shemi de kwa imamu kuna meka? Siwa nabbe. Wawole wa imamu. Kumaanga wa imamu ili haba shia. Dalari hawa hili wa guru ya liwa wachi. Yowa nabbe. Bama njine vina hawa hawa. Bama njine vili mujana. Nevili mriro. Bama njine unofa. Songa wa nabbe. Bega nanti bama njine vina hawa hawa. Kujo kala wa shengiza. Nebba wa shia wa imamu hawa. Nzikiza jivaina bama njinti. Bala banti. Bali wa guru weto. Chetuwa sonda. Katwa chumba al-ithna ashariya li-itikadi broko wa kiliza mba imamu kumna ameka akumna hivi wa akhiruhum nase mba yuba mwita Muhammad ibn al-Hasani al-Askari Muhammad ibn al-Hasani alaskari ya wuya mchwe kitu wa sardak kutikira ya hu nyinga chufu Muhammad ibn al-Hasan alaskari taliyo takolatia taliyo nyinga kumanga sengawa baati komia hu katirani baati kaunti ya wula ya wuya mchwe kitu wa sardabi mu era bagendane bamugamba okuruje laina ya imam nabasubira kisawe na bali era ye mahadi wabagwasubira kubanga sengo bwa imam bwakoma ku Hasan al-Askari omkulembeze bwo kyabandi bade bukomawo naye nebateka kino ntajja kudda era go bakola ki bazola kuzimbira ko ngira abana banyira fa bagamba al-Hasan al-Askari azala Muhammad tiyafata za demuchi omwana ono bajeteka omuchi mujweteke kati ya imamu kuna habili ya ringa chigala ni hata chigata kulatia kati wa mulindi lao elaga waita mahadi wawe so abasuni waina mahadi na ushia wainani mahadi niwe mahadi wana wawu kana nawecho kakati ya sungalata waita wa itna asharia kati ya mashaba waita ulusi watu waita abashia na uwe tu waita arrafida na tu waita الاثنى عشرية لن يدالي يوكونا وبيتا الامامية لانهم جعلوا الامامة ركنا بل جعلوا الامامة الركن الاساسي من اركان الاسلام بافروا وكل امبزة وامام انباجي السماء واجي انباجي يوامان انباجي النزو بتي ازول السلام wacha baita ba imamia lokubanga bo wa imamu bo bukulembeze mpaji mpaji eyamanyi mubuki mubushia era yensonga chingo batawanya okwo ko bataganya etechegeza nti abashia banabya buki banabya bufuzi si banadini ebintu abiri ku siyasa ebintu abiri ku siyasa ebu ya bufuzi so sikiki sidi sidi ni washite kambu tesi mshake decho elinye dala ulusa waita ba jaafariya waita ba jaafariya waita waita ba jaafariya falinisbati humu ila imami jaafari as-sadiq ibn muhammad al-bakiri جعفر الصادق الملقب به الصادق امام ابو كمكا ومكان جعفر الصادق ما امام كنا به ابو كمكا كتبه تبع جعفر يركوانا بكي زم امام جعفر الصادق نينجا جعفر الصادق كونو يلي مني مرونجي ايران داري كوزيكا اهل سنة وجماعة نبي نبي بابي مجيوتي كاكوكي مجيوتي Nwe se njagade tegele chonto no kubashia. Mwa tegele. Seka guwe gwende kumkonde siku machafutu. Seko mkone ko. Mkone ko seko. Somo aliku. Habashia bagendo kuita ko. Ate sawa nawa genda kutuki ila kubwa kubwa ngatoba manyi. Hehehe. Rasi sema kubashia bano. Musobolo kubwa manyamu vye wale. Mwleme kubwa kwa anakuwa fula mikuwa noja mwa. Mwleme kubuza abuziwa na vo. Oloko wa babu nyama nenyo abaza nite kama butu tujja kuwala ba masa zikiza abuji wa manya to ali sinanza no kwenya mangeli mwa butu ofiriddala obo mirenga bofa osika muranga nebwe kutika nwecho mugendera bachi bali sina jama twagala nyo kulia twagala nyo kulia inyadale nyame yo aba tabara bwa tete dinya manenga kuchiba barabu bayirani basi oche dinya mane mukungana na ye bibashye mubategedde nolocho manyange babaita arrafiba babaita shia babaita arraf babaita arrafiba ashia alimamiya aljaafariya aha 12 ba 12 kakati imam husayn almusawi rahimahullah مشتوك لله ثم لتاريخ يا غامبا انت حكم الشيعة في اهل السنة يتخلص بما يلي ennamula y'abashiya kufe ba ahli sunna wa jamaa tujifundiza mbino wammanga bintu kumi bintu bigendelere kisooka annahum abashiya batulaba annahum ay ahli sunna wa jamaa kuffarun batulaba kiribaki nga batukakasa nabo bakafiri kyokka nabo basaba nga baki abadde okimanyi nti abashiya bakulaba nti oli kafiri era tusaanidde okutoya wa salaamu era toli musiraamu kati weewuunya okujja n'osala naye naye ng'akumanyi nti amanyi nti agwaka naye muki mukafiri ekiraga nti bakafiri obujuzi obulaga ekyo tibasaba nga bakafiri bungi obujulizi obwerwatu obweyerufu ku kyo kwokuba nti bakafuwaza basahaba baani bannabi muhammad sallama wa ala rasihim abubakari wa umar bwabeera nga bakafuwaza abubakari na umaru ani asigadde nga musiraamu abubakari umar obeera bakafiri bwabeera omusiraamu naawe nobagoberera bwobanga okkiriza bali naawe obeera muki mukafiri kyetagisa obujulizi obungi ekusinga kaawe tekyetagisa kubanga baba nga bakasa nti abubakari mukafiri naye nti wali musiraamu mulala nolwekyo muzikiza enzikiza y'abashiya gye tulike balaba tuli baki nolwekyo gwe obanga balaba abasiraamu bakulaba oli mukafiri ekyokubiri balaba nti ahli sunna wal jamaa anjaasun banagisi wavu ba ahli sunna wal jamaa muli baki oli munagisifu munagisifu munagisi wavu tosobola kutukula n'emizikiti gyammwe minagisi wavu walidhalika bebasaliramu eswala tekola etya tetuuka okujjako nga basalidde ku kayinja kaabwe aba n'obuyinja bwaba obubaawo bwabwe nga kawandiikibwako karibala oba turbatun tayiba ettaka ettukuvu baba n'obumunsawo watuuka okusaala muzikiti muzikiti nga guno ogwaba ahli sunna wal jamaa olwokubanga guba munagisi wavu sasi muzikiti wabula balina enzikiza nti ensi yonna nagisi wavu okujjako ekifo kimu ekyo kibayita batya karubala oba karubila kyekifo ekitukuvu kyokka era ettaka lyao lyettaka ettukuvu balirisinga ne makka nekiki ne madiina era sala okugisala netuuka nga tesalidde karubala oba karubila oteekeddwa okuteekawo akaki balina okuvunamira kayinja eswala yaabwe okutuuka tebaali nga balaba nti senga takateekao eswala ebira kansoled kubanga asalidde mu kifo kiki aba mukitegedde nolwekyo batulaba nti tuli anjaasu banagisi wavu odi okimanyi ge bakola bakolabanga mpitambi enzikiza yokumeka gebakuina eyokusa eyokubiri eyokusatu abashiya batulaba balaba ahli sunnati wal jamaa sharru min alyahudi wannasara bashiya batula balaba ahli sunnati wal jamaa nti babi n'okusinga abayahudi n'abaki tuli babi n'okusinga abayahudi n'abanasara bwe balaba so nga naffe bwe tugamba nti abashiya babi n'okusinga abayahudi n'abanasara kyokka nabo bagamba nti ahli sunnati wal jamaa babi n'okusinga abayahudi n'abaki n'abanasara abagatta ku allah balaba nti gwe ayamwawula waliwo byokusinga abantu abo enzikiza yakumeka enzikiza yakumeka eyo yaku yakumeka saba yakumekamu zino esatu yakumeka yakusatu temwina okunyera temwina kubuzabuzibwa enzikiza eyokumeka eyokuna wa auladu baghaya ono atugamba bino yali mushiya oluvanyuma nadda ku diini ekiki entuufu nava mubushiya nadda ku nzikiza ahli sunna wal jamaa nokadde mulimu era obutagwamu naye ngafiira ku nkola abashiya batula batugamba wa auladu baghaya tuli baana ba malaaya yalungamba nalungamba badde ensobi yalulimi barakallahu fik nabonabowadoga nti nabo kuba eri yaruta dda okusinzira kubo baalaba yaruta dda ngaolwaleero omuntu wa geza ko kuteke dini mukora baganti ari noneka bala mvubuka ngalefeke kirevu akaendeleze ngoye atajumbira sala ya jamaa tabira mu music tazi na ndongo zijwera kucharo embaga tagala pondongo azadde twaso kuga mwana dini mononye nedi nyonona ekikula dini ya monona azadde bagala mwana yambala gagatu agane ne wegati asala kati ayambala agagundi mubulago muno nambala agasacha agaliko balake dube ngati gwalabanga alimu mustakbali mu future ona bela mu yajumbira nyo kwazi na kumuzikiti na sala na sala muzikiti ngati dini ya muno ndegere bila tufu ebira ntegira mfu edini banange kimu na buletereza butereza era muzadde obofunye mwana afanagana botyo bwatu mwagale nyo kubanga mwana bonanze kwanga gukago bokolotya gobori namu kakati abashya batulabanga auladu baghaya tuli bana ba malaya bado sina jamaa muri son of bitches muga son of a bitches ehe gobado labango mwana halali bwa kulaba uli mwana malaya enzikiriza yokutana bala ba ahli sunna jamaa gukugwe bala ba wayajibu katluhum bala ba kidwa kakata ko kututta omusindo nawa ya inakola ki kufa kutibwa walidhalika tuwunya bashianga bataba ahli sunna jamaa irani nemawanga gachigadde ne iraqa kubanga bala bantu okutta musunni ibadatun yutakarabu biha ila Allah kwa kusinza kwa sembezili yani ee Allah bakuta wa chigendele denga wa chumayitu wa kula ibada ngoku kolimira okolimira wa ahli sunna fa jamano bavuma kwa chikula ngamanyi wa kula chichi ibada dono chubala bantio musunne wana wali aina kula chi kuti wa wakufa bomanyanti abashia chigendo cha lukuta wa ahli sunna tuwa jamaa ubucha sura kuli nyama ya mushia ngana wachimani cha jese muziki tukawa ahli sunna wal jamaa bochimani chigende bache kuba kola ki kubatta ehe mujira mugendera mujira anga mugendera aha empiso yo mukaga wa akhdhu amwalihim kitu ka kibaka katako okutunyaga ke mali ya fuditwa wa akhdhu amwalihim nokutujja ke mali ya fe era bashia bali naba yahudi bala manta abantu bonna batali bo balina kubeera bakozi baabwe babweereza baabwe babukomba boksi baabwe naye kati wano kyebatukoze kyebakola tebabajjaako maliyamu bajja ne babajjaako abaana bammwe n'erinnya lya basale nga babagamba nti bagenda baba basale nibafundikira nga babononye nibafundikira nga babononye babataddemu obushiya nibakoma abaana b'omwana ogwo aweereza nga yavuma nabbi sallallahu alaihi wasallam yavuma abu bakari siddiiki namukolimira omwana wo ogwazaala nga yakulaba nti oli mukafiiri era yakulaba nti olina ddiini bali batwala nibabateekamu ate akoma oluusi alina sente bakola bingi ebibajja ku mulamwa nolwekyo balaba abashiya nti balina okubajjako eki emaliyamwe bagitwale ng'eminyago episo yakumeka endaba oba enzikiriza yakumeka eyabashiya gye tuli yamukaaga ey'omusanvu balaba la yumkinu iltiqa'u ma'ahum fi shay'in la yumkinu الارتقاء معهم في شيء لا يمكن الالتقاء معهم في شيء تتشوبوكا بوسوسي تتجادل كسوبوكا كوسيسي كانانابو موتشيتشوننا تتجادل كباو اومتشيا asikane n'omusunni ku nsonga yonna oba yeegatte n'omusunni ku nsonga yonna Echono chitegeza. Nti manhaji ya takarubu. Enkola iyo kusembera gano kama dini. Kusembera gano kama ahlu sunnati wal jamaa. Oba. Okwegatta kwa machi. Kwa madini. Kwa tuizo kuita interreligious council. Feno kuwela mubendere emu. Enkola ya tani kadawa shia waji tani kada. Nenge chigeni lwa chavu. Lwa chava shia waji wako kubeli. Kishobu loko wega chana vu. Betu watu sobo la kusome sabu shia. Betu watu sobo betu mwe neno. Betu watu mirira. Betu watu wega chana watu kishaba kola shi. Kishaba vumirira. Kubanga tuwa kola shi. Tuwa kola shi. Tuwa mkago. Elo mkago gube lako kakuze ya interreligious council. Abadoma nyomu mwala kwa interreligious council. Omubala gwa intelligence council fenna tuyayanira atya tuyayanira Katonda omu naye mukakasa abasiraamu n'abatali basiraamu tuyayanira omu awafa ebitendo bya Katonda waffe bya Allah ffe gwetusiiza tazaala era tiyazaalibwa era talina kimu efaananyiza n'ekimu mu mannya ge n'ebitendo bye talina kyefaanyiza n'ekimu enkola ye yawulidde amma abatali basiraamu balina bakatonda omu n'ababiri n'ameka oluusi omwana abeera Katonda ate oluusi n'abeera maama oluusi n'abeera taata Katonda nyina abeera taata oluusi mwoyo mutukuvu ebyabwe tebitukati Katonda waabwe afa Katonda waabwe afa Nabii Isa yafa era oluusi bamusaba butereevu ne baleka kataata ne basaba ate omuki omwana nga musaba butereevu nga balaba taata utakolawo maama yakola oluusi bava ku taata ne maama n'omwana ne bagenda ku maama aba webanga enzikiriza bwe tefaanana abasiraamu basobola okwegatta n'enzikiriza efaanagana bwetyo bwe tuba tugamba nti kale fenna tulina ebitabo naam waliwo akakwatwa kati Qurani ne Bayibuli Qurani kitabo kya njawulo ku Bayibuli ye Bayibuli bannaamu kitabo kya Allah mubitabo kazina byasa mulimu kitakiweta Bayibuli ekiriyo Injili si kiki kati tulina sobola kwegattira n'abantu abo bwe kuba kwegatta si kuki si kutuufu bwe kuba kwegatta si kutuufu kubanga enkola eyo temutolowooza nti atandika kati yava dda ku mulembe gwa mubaka nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abakuraisi bwe bamusaba ne bamugamba nti Muhammad tukusaba ojjotusizeyo Allah waffe ojjotusizeko bakatonda baffe omwezi naffe tujja tusinzeyo kuwa omwezi oba myezi mukaaga jatina batukanyiza namwezi naffe tujja tukole ki naye tujjawo okucajagana n'okukayagana okw'amadiini Allah nassasula nabanga amugambe kul ya ayuha alkafiruna bangema bakafiri la abudu sijja tusina byemusinza kukamero Allah afunikiraga malakum dinukum mumino obushiriku bwammwe obokusaza okuzaza Allah waliya din nange nina eddiini yange yokwawulani tetuyina bali balina ebyabwe naffe tuyina byaffe era Katonda wa saidi eri atali wabasiraamu yazaalibwa ngaenaku zomwezi abiri mumeka oba December waffe tazaala Katonda abo yafa oyafalwa kumeka isitaki nakulo yafalwa kumeka onaku yafa yatidwira gudu yafa ku Friday ni atidwa ku ndi ni wajifura gudu good Friday kaka ifana kana wewe bitu so nga Allah mu Qur'ani agamba ati wa ma qataluhu ha tebamu tanga ko Nabii Isa kubanga kubategeza yati akomera ku msalaba kati chibuzo 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 kati bakomererani Allah gamba walakin shubha babu befana nilija kati chibuzo chikati kati yena bisha alaga wa kasira nga taliwo ukuva kuru Allah alaga atibar rafa'ahu Allahu ilaihi Allah msa na mtu alaja akulatia Allah yudawa waguru ama guru wa musamu ati waguru ya mtu alajali waguru ya mtu ala omubiri n'omuki n'omwoyo yamutwala jasadan omuki omubiri gwonna waruha n'omuki n'omwoyo kati ate baba nafsi yeyibwa nafsi abatali basilamu kiba nafsi boba gamba ambirwa sigalo ne batwala muki ayenye zikiriza yenzikiza yabakadiyani rwacha ba ahmadiyya nabo baga abashengata tugamba nti nabisha yafatume watu mfananiza nani ni Allah tafa era bakadiyani balaba nti nabisha akola atya nebo yali agenda wa nabbi bo yabulekera Ahmad gulamu miriza yaliyo miaka 12 14 bwe yakwasa ogwani kale yobu yali agenda yagenda omwoyo obinye gukola ki walidhalika hum kuffaru nabaka ahmadiyya baki olwokuba kanyetteeka ddaba muki Allah agamba tafanga baba agamba yakola atya kitwale kyani kyabakuba ahmadiyya kyali kya Allah era baatuna jama tuyina enzikiriza nti agenda kudda nabbi Isa kamu kubonera obwekiyamu obunene obugenda okujja ng'enkomerero esemedde okukola ki okutuukira ddala kati kubanga ekyetuuse enyetera okutuuka okutuma kwa nabbi waffe Muhammad saw sallama akabona akalagaiza enkomerero etuuse okufaako obukyafu emyaka tuli mu 10 mwana nezigwamu kategeeza ekyama kiri karibu nnyo ekyama kiri karibu nnyo 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 kakati nabbi Isa kamu kubonera obugenda obwekiyama obunene obugenda okujja nekyama kiba katonda kikole ki era mu bimu kubulanza obugenda okumuzza nabbi yatugamba agenda kukola ki kutta embizzi amenyemenye emisalaba atteni masihi dajjal wa kumacyaki ate agenda kumenya amenye emisalaba afe kubanga alina okufa ng'omuntu awase kulembera eswala kaduta zokogera bingi kakati ebisigadde kyebadde njagalamu kyagenda kukomawo amenyaamenya emisalaba abamugamba nti mwana wa Katonda abeegaane ate atini dajjal masihi dajjal yekagenda Allah gwe yamutikatikira agenda okuttaani era dajjali bw'alimanya nti Isa azze agenda kumanya atandika okudduka okumuvuna emiwabo kubanga amanyi nti amusobola mu nsi yonna ali omu kaakati bo bano baraba tetusobola kwekata banabo tetusobola kweta banabo tetusobola kusikana ahlus sunna jamaa la fi rabb si mu Allah mwasinzira tetusobola kuba atya abashayinjikira balina nti tetusobola kweta banabo kakati bwe baba nga bakakasa nti temusobola kusinza omu akuyita n'agamba tukwatagane tusembereganye n'okkiriza aha wala fi nabiyin waddaani kubanga ffe nabbi waffe era omunene waffe ani nabbi Muhammadin ate bba omunene waabwe ani Ali radiyallahu anhu era bo abashiya balaba enzikiza balina ku nabbi waabwe ebintu bikulu bisatu nabbi waabwe oba imaamu waabwe la yukhfi balaba takola atya tasobya ekyokubiri teyeerabira ekyokusatu takola mazambi si manene si matono buli kyakola abamutuufu kyokka ate ffe tugamba nti asobola okutanwa era asobola okwerabira asobola n'okukola ensobi ng'omutonde naye ensobi z'abannabbi entono ezo Allah azikola atya asoobaka nezikola ki naziwabula naziserereza'wo ensobi zaabwe entono zebabeera bayitidde ng'abatonde teziberawo bbanga lyonna awo wennyini bwekola atya Allah asiza obubaka n'agikola atya n'agitereeza wala fi imaamin era abakya balina enzikira tebasobola kweza kya nafsi kukabeere imaamu fe imaamu waffe Abubakar Umar Uthman na Ali bo balina Ali yekka abasigadde bonna balaba kafiri nolwekyo abaziya balaba tebasobola kusinkana naba ahli sunna mu bintu bimeka bisatu mu Allah mu nabbi wadde mu imaamu tebaka gundi gwe tebaka empisa oba enzikiriza abashafu mufe ba ahli sunna za jamaa eyokumeka eyomunaana wala yajuzu muwafaqatuhum tejikiriza kukanya nabo, tejikiriza mushia kukanya musunni fi qawlin au amali. Tuwe chigambo bakiki amakuru babalo kutwaukana ko luberira boraba ukanyiza na ye chegeza bakuza buza buki bubuza buza ne takena umchata genda kukanya ko na musunni empisa enjikiza mwenda wayajibu la'nuhum kitu kakitiba kakatakawa shio kukoli minamu limusuni wakolatia wali buwabela wakomeli wakoli minamu baka noma anigi watakoli anyasi gandu koli minamu lala buwaba koli minamu baka noma lubenti wali watasula kolachi kukoli minamu walidhalika mushahada za bashia baba ina shahada mmeka mziwize burundi ezafe zili mmeka boku biri bavira kosaka shahada ya basunni gambetya ashhadu an la ilaha zikiriza nange teno limi lwange teri asinzibwa mu butuufu okujja kani Allah ekigambo kyo malo kyogera kibijja kumpaji biri teri kudayo kushamira teri kwabya lumbe teri kumala baana oba balungu emmale ye nnono kubanga byonna bigobyewo nonyeza wani ekigambo kya ashhadu an la ilaha illallah ekyokubiri ekyade kulegambeta wa ashhadu anna muhammadan rasul erazikiza nti kakasa muhammad baka yaina okugobererwa buli kitu bakusinza gwe tulina okukola ki okulabirako kati shahada za bibi fransi na jamaa za jamaa za tulina kacha bashia zino ebiri bazileta ne bongera kenda la satu ze zero ze bongera ko wa ashhadu anna aliya waliyullah wa ashhadu anna aliya waliyullah e shahada yakumeka e yokuna wa ashhadu anna fatima az-zahra والحسن والحسين واشهد ان فاطمه الزهراء والحسن والحسين حجج الله اذمتا جنجغال يوكتان يمدنجغالم واشهد ان ابا بكر وعمر وعائشه وحفصه في النار baka kasanja Aisha ne mchalwa nabbi ne Hafsa mchalwa nabbi ne tatawa batatawa ibo mbira baka na Omar bambuchi bambuchi aba musilamu oyo no tumala bantu kiba kakataka basho tuko limira chovula ulabogera kwa baka waga Abu Bakar Siddiq la'anatullahi alayhi fulani la'anatullahi alayhi baka tuko limira buchi buko limizi kubanga yezikiza ujibayina iraji basi zana wani Allah wajibu la'anuhum wasabuhum enzikizo yekumi yekumi ka yekumi wajibu la'anuhum wasabuhum bateke do kutukolimira no kutuvuma embwezo tugambe wakati bwaga mwembe bibategeza mbwani nani baina nolo to kutukolimira tuvuma wa bizati aljil alawwal nadala nadala mulembe gwasoka mulembe gwabani baba ba sahaba abayi mirani nabbi sallallahu alayhi wa sallam ni bata sedini eno ni bewayo ni bawayo bulambu abwe ni bawaya kasente ka bakatunde kwalina okulaba nti dini ne tukoletya ekyuka kolwa lero senga si Allah lwanyuma kwewayo kwa basajja abo kwewayo kifani wa dhikini chitukulachi walidhalika Allah azamu Qur'ani walazina jau min ba'dihum yaquluna rabbana gfillana wala taj'al fi kulubina ghilla lillazina amanu rabbana nakarawfu rahim Allah muaye ya tenda wa kiliza wazendo kudema nyumura wa sahaba ni utendo vile chitende kisuka salamatu alfinatihim wakubante nimiza wa قلنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا تتكلم متى ما جاء في قلبنا akantu konna eri abatukulembera. Kale gulacho sayiro ya kukulembera ngati singa si Allah oluvanyuma kumuyisizako omuddu oyo yakulembera basahaba nokwayo kwabwe twandira ndekyokolotya abafaanganiwe tusiima basiime n'okubasabira Allah basonyiwe ng'abatonde so tetubakulimira. Nolwekyo enkola y'okukulimira basahaba n'abamanyi b'obusiraamu abalongoofu omuli ba'immatu lfuqahai larbaa omuli Abu Hanifa, Imamu Maliki, Imamu Shafii, Imamu Ahmad n'abamanyi abajja oluvannyuma lwabwe Imamu Lbukhari, ba Muslimu, ba Abu Dawuda, ba Ashabu Lkutubu Sitta n'abamanyi abajja batambulira mu bufu obwo n'okutuusa olwaleero omuli ba Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, ba Sheikh Albani, ba Muqbil n'abalala abamanyi abo tubasabira busabiza Allah basonyiwe n'okubeera nga tusaba Allah akkiriza ebibi byabwe baakola n'emitima gyaffe okubeera emiramu gye bali era emirangirukufu n'okuteeka mu nkola amazima ge batusomesa n'okuwala bye batukola ki bye batuziyiza. Bwe babanga ku abo mulimu yakola ensobi tumusabira Allah agimusonyiwe naye tetumugoberera mu ki mu nsobi ye. Ensobi ye yaabo erabwa n'abali mu ddaala lyabwe nabbo so si foluso tusobola okugiraba. Bwe baba bamanyi bazze ne bagati eno ku sheekh bw'ati yali nsobi tetugitwala tugireka tetusaba Allah mukola atya tetumuvuma buvumi wadde mukolimira ng'aba khawariji bwe bakola. Kubanga alkamalu almutlaqu lillahi jalla waala obutuukirivu buli bwakwani Allah ekka yatuukiridde abasigadde fenna tuli baki tuli bakendeevu era yahsulu minha assahwu walkhata tutanwa ne twerabira ne tusobya naye Allah jalla waala ekka yalipa kitibu kyakola atya kyakola alhakim. Olwo ebigambo ebyo byezikiriza kumi zenjagadde okujukizaako abashiya endaba gye bakola ki gye bakola bamu ebigambo ebyabisanga musaba kiyita lillahi thumma litaarikhi ekya sheekh Husaini Lmusawi rahimahullahu taala nga atufundize enzikiriza abashiya gyetuli n'olwekyo abashiya banne tiwewale sibaki sibalungi era sibasiraamu tobalowooza nti basiraamu era bwe bajja muziki temulina kubaaniriza wadde okubesembereza nga bakozesa obwavu n'obwetaavu mulina nga babayamba ku nkomerero ne bafundikira nga babbise mu kinnya kya jahannam ogugenda okubookya tegugenda kuleka babagoberera newankubadde baategeera nti sibatuufu bakola ki bagoberera. Nero bigambo ebisijja kusingakaawo subhanaka allahuma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahuma arina alhaqa haqqan warzuqna ijtinabahu arina albatila batila warzuqna ijtinabahu allahuma ya waliya alislam wa ahlihi masikina ala alislami حتى نلقاك عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.